una tipo di mapenzi. Wa chicken goma inalipuka ka world war one. Every man grab a girl, every girl grab a man. Wacha ni confirm. Mbono na haraka unenda wapi na ijam. Nataka bad girl, sitaki shy girl. Dema kipenda nasema night love. Choma maini mavieheji ni wapenda siyo siri. Na fine girls uku mdini upenda nini? Na staki WhatsApp, call me. Staki ma SMS,